Chelsea. Yeah.
Yeah, you're full blood.
Hey, you're swati. One more thing.
Then do I see you?
Echo Mixter. You know how it is.
Who am I? Yeah. Who am I?
Nikangara jeri ni madiabwa Karangana chikondu malipasya Urikose kweta yenda ni tutu Rurabu waganiza ni juju No car, no house, no makwacha Tupeza kachevose kuseni paka kwacha Kwa mabenza madura unakana Novumera poi inemu kama na mangama Ise rurabu It's a true thing. Unicorn, I compare to the king. Girl like you, ni karibu nao na poi we usia na ko palisi ya wanzako Zambia Malawi collaboration. Yeah.
Who am I? Yeah. Who am I? Kuruzi ni love na chongi. Kuruzi ni best na chongi. Yeah. Kuruzi na raba. Unicorn na upanda na lama.
Yeah yeah. Kuruzi
na raba.
Yeah yeah.
Jachanjego mahuwa mwai Kapena inejo ndi wa mwai Kwa ndi jago jabenge sabanja Lose, brother, sister Bambu wanga ndi ya mai Sinema vesa mvesa Mdibe kusa kusa But you give me the love Uyo lusa kulusa Pena mazifusa Ndika siku mbusa Pama tenda pa umpawi kwa matiza dusa You told me you wanna bring Kazwa machele Watu makaniza zayi na jamene kunga chele Kani ina tira pa yue Usati paka chele Tima guys ita tulo mati Uza tika kwele Ingo na kunda machele Yeah
Who am I, yeah Kuru zingi love ba chongi, kuru zingi best ba chongi. Yeah, kwa zina raba, muli kunda upanda na lama. Yeah, kwa zina raba, muli kunda upanda na lama.
Beep.